si kuyomba kusomera mu bafala. Mpalana zenchi manya mpalana
oyo mpala mpalana
buli lwenyirira wulira yagala tulika mpalana zenchi manya mpalana
oyo mpala mpalana
buli lwenchi kuba wulira yagala tulika sirina bodo na bude wange zeni bize nekolera byange sirina bodo na bude wange Zeni bize nekorera byange Omuntu akulemesa obulamu bw'alemesa obeere w'abeera mulabewo Ate w'obuuka mulabewo Myutingirangawo oddukirangawo Kati ndi mukoowu bafala mbejjako Ne bambana nebinkwatako Tebabeereyo ati bambongako We got no time for them kola bikwatako What I want
I get
Whatever I want
I go
What I want
I get
wherever I want.
I go.
Mpalana, zenchi manya mpalana.
Oyo mpala mpalana.
Buli lwenyirira wulira yagala tulika. Mpalana, zenchi manya mpalana.
Oyo mpala mpalana.
Buli lwenchi kuba wulira yagala tulika. Sirina bodo na bude wange. Zeni bize nekorera byange. Sirina bono na bute wange Zeni bize nekorera byange Wenjagala Fabiola kanamba kamperawo Nwaja asaba mu featuring akirabiddewo Kibe kirabulo tulonga nyingiddewo Rema rotanze kenza mulesewo Andabira ku ntale mugambe na mulyawo Juliana Irini ne Sitesha baalobeddewo Bonna besikonyeka abajja n'abaliddawo Nyambo bangambire kirasi jingaddewo Bafala Zete bafula bise Bafala Zeba bimbera bise Bafala Zete bafula bise Zeba bimbera bise What I want
I get
Wherever I want
I go
What I want
I get
Wherever I want
I go
Mpalana Zenchi manya mpalana
Oyo mpala mpalana
Buli lwenyirira wulira yagala tulika Mpalana Zenchi manya mpalana
Oyo mpala mpalana
Buli lwenchi kuba wulira yagala tulika Mpalana Zenchi manya mpalana
Oyo mpala mpalana
Buli lwenyirira wulira yagala tulika Mpalana Zenchi manya mpalana
Oyo mpala mpalana
Buli lwenchi kuba wulira yagala tulika
Nakatya yagala tulika